Genie X double six.
Gina, another one.
Papa good, yoshi nipite kwenye nzuri road. Mana zaza najiona kwenye fury road. Yote nilofanya naona makusudi. Chachi nikaenda kwa kuchelewa. Malaya nikaona kama ngekewa. Kunywa pombe paka kuzidiwa. Paka simu mama kupigiwa. Gun kwa mfuko nikashute paka wale wasokuwa na tia tia. Watoto na shangazi na mjomba nikaacha wote wanalia lia. Niliona ndo live kupiga drag everyday everyday. Nikaona ndo live kusmoke na kudrink anytime. Niliona ndo live kupiga drag everyday everyday. Nikaona ndo live kuiba na kuua anytime.
Kero, 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 haya maisha kero.
Kaba na kubaka my sister. Walishindwa kunidaka wakanita monster. Mezi niko mdogo young yani niko primal. Nikataka niwe juu niwe doni zaidi ya Kaiser. Nikafukuzwa shule nikambiwa mimi high five. Nikaona fresh mbona street mini jemedal. Hiyo moja ya maisha pati yangu siwezi sahau. Oh oh oh. Japo mwanzo maisha haya mimi kama nilidharau.
Yeah.
Oh, yeah. Oh my love.
It's my Dio.
Oh.
Kuna maisha nitamani niwe kama fulani. Nishike bunduki niwe tajiri kashabani. Doma na niwaza kufanya kile naweza. Puerto Rico kwa pele kituo Uingereza. Little baggy sikoko pakuderi. Nakumbuka mara mwisho niligombana na Teddy. Kisa nini kaficha mazaga yangu. Kaficha nachoamini haya ndo maisha yangu. Kuzembea yo kitu nilikataa. Kubembea heri nilale baa. Kutembea zase baka kibaa. Ilikuwa kawaida kama kuzima taa.
Kero, 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 haya maisha kero. Kero, 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 haya maisha kero.
Nili on and on live kupiga drag everyday everyday. Nikaona ndo live kusmoke na kudrink anytime. Niliona ndo live kupiga drag everyday everyday. Nikaona ndo live kuiba na kuua anytime.
Kero, kero,
na 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 na.
Kero, haya maisha kero. Kero, kero,
life.
Maisha nitamani niwe kama fulani. Nishike bunduki niwe tajiri kashabani. Doma na niwaza kufanya kile naweza. Puerto Rico kwa pele kituo Uingereza.